halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Sida aad ku maqleyseen idaacadeena, waxaa weli socda qalalaasaha ka dhashay amarkii ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Trump ee uu ku mamnuucay dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya 7 waddan oo muslima oo kale ah Soomaaliya, Syria, Yemen, Suudaan, Libya, Ciraaq, Iran. In ka badan 100 qof ayaa waxaa lagu xiray garoomada dalkan Mareykanka, waxaana dhinaca kaleeto soo taraya cambaareynta loo jeedinayo tallaabadani. Dowladda Iran waxay sheegtay inay mamnuucday dadka u dhashay Mareykanka ee soo gelaya dalkeeda. Baarlamaanka Ciraaqna waxa uu maanta u codeeyay in tallaabadaasi ay ka aargutaan. Suudaan waxay u yeedhay diblomaasi Mareykan ah si ay ugu dacwooto tallaabadaasi Mareyka uu qaaday. Warbixintana waxaa diyaarisay Celtica Hawk, waxaa soo jeedanaya Nuur Bukhari.
Qaar ka mid ah rakaabka saarnaa diyaaradaha ee ka soo jeeda 7 waddan ee uu bartilmaameedsaday madaxweyne Trump looma ogolaan inay soo galaan garoomada diyaaradaha ee Mareykanka. Nail Zayn, oo ah muwaadin u dhashay dalka Suuriya, waxaa laga reebay diyaarad ka soo qaadi lahayd garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul, isaga oo ku soo wajahnaa magaalada Los Angeles. Dalku galka cusub ee uu heesto wax farqi ah ma uusan samayn.
My wife and my son in United States. My son has American nationality. And we are waiting this.
Haaskayga iyo wiilkayga ayaa jooga Mareykanka. Wiilkaygu wuxuu haystaa dhalashada Mareykanka. Muddo 2 sano ah ayaynu sugeynay fursadan. Ugu dambeyntii markii aanu helnayna waa aynu hor istaageen, maadaama aanu haysano baasaboorka Suuriya.
They prevent us as Syrian passport holder to travel.
Fatima Abdul Qasim, oo ah muwaadinad u dhalatay dalka Suudaan, waxa ay ku qasbanaatay inay dib ugu laabato dalkeeda kadib markii ay saraakiisha socdaalka ee dalka Qatar ay u diideen inay u soo duusho Mareykanka.
I think this decision is unjust to Sudanese citizens and Muslims.
Waxay tiri, waxaan u malaynayaa in go'aankani uu yahay mid cadaalad darro ku ah muwaadiniinta reer Suudaan iyo dadka muslimiinta. Haddii Mareykanku uu yahay dal dhowra xuquuqda aadanaha, waa inuu tixgeliyaa xuquuqdeenna.
Dadka deganaashaha sharciga heesta ama kaarka cagaaran ee ka soo jeeda 7 waddan ee muslimka ah ee muwaadiniintoodu dalka Mareykanka laga mamnuucay, iyagu ma qabanayo amarka Trump. Laakiin kuwa dalka ka maqnaa markii uu soo baxay amarkan ayaa ka cabsi qaba inay soo geli kari waayaan dalkan Mareykanka. Bayaan Axmed, oo ah muwaadinad u dhalatay dalka Ciraaq, ayaa ka mid ah dadka walaaca qaba.
My niece has just come back from America for vacation. She was a translator with the Americans in Iraq.
Waxay tiri, gabadha aan eedada u ahay dhowaan ayay ka soo laabatay Mareykanka. Waxay turjumaan u ahaan jirtay askarta Ameerikaanka ee Ciraaq jooga. Kadibna Mareykanka ayaa ka aqbalay codsi qaxootinimo. Hadda waxay ka walwalsan tahay in loo ogolaan doono in ay ku laabato Mareykanka iyo in loo diidi doono.
Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Iiraan ayaa axaddii ku tilmaamay amarka uu soo rogay madaxweyne Trump mid cunsuriyad ah.
Putting Iran's name on this list on the pretext of concerns over acts of terrorism sounds more like.
In lagu daro Iran liiska loogu marmarsiyoonayo walaaca argagixisada waxay aad ugu egtahay wax lagu qoslo. Ma ahan wax qarsoon in Iran sanadihii dhawaa meel adag ay iska taagtay argagixisada markii dambana ay ku soo biireen dalal kale.
Israa'il, oo ay cadowtooyo soo jireen ah kala dhaxaysa Iran, dad badan ayaa ku mudaaharaaday bannaanka safaaradda uu Mareykanka ku leeyahay Tel Aviv. Dadkan ayaa ka soo horjeeday amarada uu dadka muslimka ah ku soo rogay madaxweyne Trump. Aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha iyaga oo sheegay in Mareykanka ay soo galeen sabtidii 325,000 oo rakaab ah, halka 409 ruux oo keliya si kumeel gaar ah loo qabtay.
Warbixintii Celtica Hawk waxaa soo jeedinayay Nuur Bukhari. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.